Zivuka.
Zivuka.
Bino vya dala dala, inula vulu mwombo na nyama. Bibi ungo njina tataka mchuzi mixi na longi da dala.
If you want my love for that, I swear on it. I wanna give my all, I swear. Keep it.
If you want my love for that, I swear.